invader. Smoother to a beer. Retro ray. It's the black girl fly. Yeah, it's a weekendy. Time ya kuwe you kinda boyfriendy. Tumbale to nyume moving with the trendy. Tatuli babuli jatuli differenti. Yeah, tu ingide chibala nga tu vimba. Na tu nyume fetwesa zebi kumba. Tuba tu genze kukuba mibimba. Aba tukutengo rutugule mizinga. Binyi moli na uonga viva sakata. Nga webi kukuba ya kutwala ne waka. Nga yejake tala nga mugendo kweba kakati nenda out. Tutandika paka. Nenda
kuchitinga tonight. Wadongo lida beer. Nenda kuchitinga tonight. Wadongo besa nzoga. Nenda kuchitinga tonight. Nyiga shule muntebe. Nenda kuchitinga. Yeah. Kuchitinga. Yeah. Kuchitinga. Yeah. Kachari, kangulide ya tiriste chupa biri. Babi chino si chikola mububi. Naya nawe chetunule mumuli. Zubwa buchale bunkwana. Obu saba dansi ningana. Obu nyega si kwezi no nyiga. Obu saba kanamba no zimba. Tudesi singala wakambi ganyi. Chukana ya kaya wede kambi koye. Katikati ita uba etutuale. Oba kale kuchiaye. Raka tindekamu. Nienda kuchitinga tonight. Wadongo lida beer. Nienda kuchitinga tonight. Wadongo besa nzoga. Nienda kuchitinga tonight. Nyiga shule muntebe. Nienda kuchitinga. 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 Yeah. Mukono kuno siku dula. Na yena wefuna muku sonyi swala. Swala. Wanote tuweze kutula. Olinga gamba wende kukoko ndwala. Ata tolo waza mbuku kula. Jukida gumu wami yenze mchala. Wale walairo butanumia. Chopan kugamba webu zabu zola waka pida. Nacho mpoze sangali mulu chiko. Neda hani pulidi zako. Leka waya tozi zijako. Tontabula bumonga sukari na kajiko. Onsivya nye wakambi ganyi. Chokane ya kaya wende kombi koye. Katisumu lula wale tidadi tunye. Tunyalita akachupa kamu kakoye. Nienda kuchitinga tonight. Wadongo lida beer. Nienda kuchitinga tonight. Wadongo besa nzoga. Nienda kuchitinga tonight.